Munsi oni mwevi wovu Muni mwovu selezi bunji Onyamba nga mukama nonyweze Bigere byangene mengo kusera
Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembanka abano sivisa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa Abantu bensi mbalabye Ebawulira yavudde Mu kifo ky'okumusabira Amukuba bwafa yantidde Naye nze kye nkusaba mukama Omulabe w'abanumbye Onyambanga mukama n'ompanguza olutalo Nenenza okuswala Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembanka abano sivisa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa
Kale abawereza Abamu bavude kukitufu Onyambanga mukama Onyambanga nesibula Onyambanga mukama Omulabe anumbye Nompanguza Kale abawereza Abamu bavude kukitufu Onyambanga mukama Onyambanga nesibula Onyambanga mukama Omulabe anumbye Nompanguza
Kwano King David Teya gala mukamu kwano gwe uria Teya koma kwecho Tamala na muta Atengane mukama Jukira ya musuta Bali no mutima gwo gwange Mujye mulaba ali no mutima gwa Katonda
Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembanka abano sivisa Onyambanga mukama Onyambanga mukama Onyambanga mukama Wembangu jeno nyimusa